Kenya jamana na jamana kuntiki William Ruto ye sibiridon jamana foroba barakela sebaliu ni jogo nyuman baliu jalaki ko ube gazi kasara jugu ni kofe miye mogo saba faka ka mogo keme flani bisegi jogi Nairobi bolma fin ba camion do mitun falembe gazi bolana operana wati doni ka konshut lanchenye alamsa don ambakasi Nairobi sigida kindola mogo chama be romina okera sababu ye ka tieni ke ka mogo bla ka boli uka nyenamaya kama. Farafina kora anfan petrol taji kalanso ba yajira jumadon ko nin kasara nin kera LPG fasa ni amara aurora minte saria kono. Mintigi naka saninkela udo jala kilendo kakiritige uka samba flani mugani saba mekalola.